Gavumenti ngeri wa mune bannamikago yeye ameokuzibwa mu wato oguliwo mu nteeka z'okugema abaana naddala mu bitundu bitali byangu byakutuukamu. Dr. General Sir Cheng, minisita w'ebyobulamu ategeezezza nti ebitundu ebisinga ebitali byangu kutuukamu abaana baayo tebagemerwa ddala ate abamu tebamalaayo ddoozi. Olw'okuba kizibu okutuuka ku malwaliro, enkula y'ebitundu nzibu kw'ossa emiziziko emirala. Achenga agamba nti okuyita mu kittavu kigavi Equity Accelerator Fund, Ministry y'ebyobulamu yasobodde okwongera ku muwendo gw'abaana abagemebwa mu disitulikiti 59 ezisingamu abaana abangi abadde tebagemwa. Ezimu ku disitulikiti zino kuliko Kasese, Kotido, Kalangala ne Terego nga zino za bizinga zirimu abavubi, za nsozi ate endala ziwangaliramu babudami. Bino Achenga byogeredde ku mukolo ogw'okwasa abakulembeze wa disitulikiti ebineeyambisibwa mu kujweza enteekateeka ez'okugema okubadde pikipiki 642 ebisulwamu abasawo eby'ekiseera kw'ossa ebirala ebigwa mu kkowe eryo.